promos.co.
Pantumania. Sinikonda kubaila che. I'm not too sober, just by my choice. Sinikonda kutalala che. I wish you were life. Inafika chape pota nyanya. Kungala sober si kutandiza. That's why I babasha bakaiti babasha. Makanizo nafika batali. That's why ni mazipangi la plani. I don't wanna end my life, no. I don't wanna end my life.
Pantumania.
Chide gande zangwa mchuzi nari chura sana wali tuna pano mauchuzi. Ita kuchita poni ya kuwa eti denga no kupatulola kwa jihupuwa. Chanti fuaya kukari zaparu wanjine mweo. I make my plans irangani zira jeyo. Life pano tuwa mkara yari zanya nyanjite. Chonti teje chano kuiparanya. Hey, takumbona ne kukala kosova. Hey, number my sofa tapane for your sofa. Dairuira bari wote kutivandua. Teka tiara ino kuvandua.
Sinikonda kubaila che. I'm not too sober, just by my choice. Sinikonda kutalala che. Awe shibu wafye. Life inafika chape pota nyanya. Kungala sober si kutandiza. That's why vaka bwasha vaka iti bwasha. Makanizo nafika batali. That's why ni masipangila plani. I don't wanna end my life, no. I don't wanna end my life. Sini bela muntu though when I'm drunk. Simungani pasendika kupempani. Nobody gives a damn, no. Nobody gives a damn, no. Timaesa kuonjeza life. Benasondi makaniza society. You don't know what I mean. You don't know what I mean. Sinikonda kubaila che. I'm not too sober, just by my choice. Sinikonda kutalala che. I wish you were free. Life inafika chape pota nyanya. Kungala sober si kutandiza. That's why vapa bwasha vaka iti bwasha. Makanizo nafika batali. That's why ni masipangila plani. I don't wanna end my life, no. I don't wanna end my life.
Uwai kajitawani mantasi mawira kuhua. Nafecha ni pressure sikibu wira kububwa. Kulanga na je price ya kaunga ya dula. Elo salali ni fola ni maaiche ya kula. Tipenangu kotini penangu mkuza kokeni. Katisimu shangandishi mkopesha kuseni. Yati ni wononga pleni. Dieve wakamba patisi ramani vela ni kajita kompuleni.
Sinikonda kubaila che. I'm not too sober, just by my choice. Sinikonda kutalala che. Awe shibu wafye. Life inafika chape pota nyanya. Kungala sober si kutandiza. That's why vapa bwasha vaka iti bwasha. Makanizo nafika batali. That's why ni masipangila plani. I don't wanna end my life. I don't wanna end my life.
New life.
MCDancePromos.co.